Hennessy, dala tuli mu bigezo, erimu ebiwonvu n'ebiko. Kimanyi tuyise mu bingi omuli eby'essanyu n'ennaku. Wadde nga biri bityo naye mu mutima gwange teri mulala nina mu kifo. It was in Bakulwazi that took Jack with you.
Tuchikoze se, tutambulire wamu.